Asahut, Kenyan boy.
Motif kita.
Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Oya, binuka binuka basi isokoto. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Kipele kempera, pera. Maria baby wantana, mera, mera, mera. Nionyeshe makeke, inataka hiyo dede. Popote ni kukamata, ulimi pake mata. Inataka leo ujibambi, mesonga ni kupakata. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Binyuka binyuka basi isokoto. Yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Binyuka binyuka basi isokoto. Tingisha minganza ukitetemeka. Safisha kiwanja inogoma inatesa. Togo poko ndani ukisema unanyesha. Nipandishe mizuka nyongeze mapresha. Baby do me coconut, yeah.
Sokoto,
ikune kama nazi,
sokoto,
ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
Baby do me coconut, yeah.
Sokoto,
ikune kama nazi,
sokoto,
ikaze kama nati,
sokoto, 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 sokoto.
When you come to the baby, baby, baby coconut, baby, 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 baby.
Fanya kama unacheza isokoto. Binyuka binyuka basi isokoto. Fanya kama unacheza isokoto. Binyuka binyuka basi isokoto.